bites. Yeah. Asanga kubelula uzama ukukhuphuka, you try to bear as challenges. Zama ukwehlula baba, ndoda ilale ebusuku, ndoda ilale ukukhuphuka ntifuka nesinqimo. Izoyithanda imilambo, piwe sodwa ngaphandle komzamo. Siyando, andipakisha amadlavu wam, andishika I love you zama nandobheka kakubi. Apho ndigqiba ukuya khona ndizofikela kubani. No, umbuzo ndizasibuza phambili. Mama, anikwazi ufika ndibona. Yayazi endleleni mambinga. Gotta be prayers, mama. Ufika ixesha, mama. Can be a man, jonge kuwe. Ukuba strong, ngicele kuwe. Nginedolweni ngize ndibuye.
Zimeko